I do today? What business you want create? What I do today? What business celebrate? What I do today? What business you want create? What I do today? What business celebrate? Kwanza Bwana sifiwe, hallelujah. Tulowona mwaka happy new year. Kula pombe paka panda juu ya meza, ucheze cheze ya juu. Leta misosi jiachie kula, maisha yenyewe vuvula. Panga ni wengi wa kushula, tui jui kesho.
It's a holiday, yani holiday. It's a holiday, yani holiday.
Holiday. Kesi juu mwaka gani mtajenga choki banda, mwisho nije kufa bora njipera kuliko kuzichanga. Na mapenzi mtanangea na gafadhila
kahuo umejipanga. Ona karamikia na kuna balia na kulavule mwamba.
Oya ni
pauza uza, pauza uza, pauza uza mapenzi, pauza uza, pauza uza, pauza uza, pauza uza mapenzi, pauza uza.
Kwanza Bwana sifiwe, haleluya. Tuloona mwaka happy new year. Kula pombe paka panda juu ya meza, ucheze cheze ya juu. Leta misosi jiachie kula, maisha yenyewe vuvula. Panga ni wengi wa kushula, tui jui kesho.
It's a holiday, yani holiday. It's a holiday, yani holiday.
Holiday. Zombie ya mazombi, zombie ya nakara, zombie ya nasifa, zombie ya nabala.
Uyu zombie ya mazombi, zombie ya nakara, zombie ya nasifa, zombie ya nabala.
Uyu zombie niye zombie, uyu mwana nabala. Kazombie ka nasifa, zombie ya nabala.
Uyu zombie ya mazombi,
we zombie,
zombie ya nakara, zombie ya nasifa, zombie ya nabala.
Comic Slicer.